toli mon hediyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e jeegaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men on hannde. Hannde en kalan ko fati e batte smartphone jiɗin e dow jande sukaɓe, limtol woɓɓe wi'a dogol leyɗe haɗuɗe jangoɓe ɓen natidude e téléphone ka cuuɗi janguirɗi no ɓeydo e nder Afrique, yoga e ɗen pellite no tuugi e wittoji holluɗi wonde ɗi technologie ji no weddintinna paykoykoy ka jande. En jahan Abidjan taskoɗen ko holno janguinoɓe ɓen woni e jippirde e alhaali o ka l'école ji ton. Ka taƴere ɗiɗaɓere en jahan Mauritanie yiiden e hombo. On anditi hawa makko kan ko kanko woni Kodda Sall, kirɗinowo ka mediaje rendo nortodiraɗo amen Nouakchott joɗodi e makko. On nanan jantore nde ka taƴere ɗimmere dande fulɓe. Wano wowiri noon Roguere Diaspora jo finan taskaram o. Mi tolni on kadi mi wi'i on fofo e bismilla.
Jowlol sukaaɓe.
Wittoji no holli wonde ɗi smartphone ji no weddintinna jangoɓe ɓen, ko ɗum addi haɗugol téléphone ji joma hakkillaji ka cuuɗi janguirɗi sukaaɓe no layude e nder lesɗe adunaru, e nder Afrique, Togo, Ghana, Algeria, Égypte, woɓɓe noddira ɗum Misra, Uganda e Congo, no tawa e leyɗe tonguɗe nadorgol téléphone ka cuuɗi janguirɗi. Wano Côte d'Ivoire, hay si tawi gouvernement on ƴettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhaali o, l'école ji goɗɗi no ƴettude pehe ngam faddagol o bone. Wano holliri noon nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan.
Hiɗen gadduɗal bawlen nde ngal ɗo wano duɗe heewɗe Abidjan no hawra e caɗele yowodirɗe ko fayɓe ɓen yoɓoto kon téléphone. Koudou Samuel ko janguinowo tarika e gandal leydi no heewi ko wullitoto welsindare janngana kuuɓe makko ɓen saabu ewnor koykoy.
Kono woniri meɗen eɗen caɗele tentini ka janngana kuuɓe janduɓe ɓen, so ndowo pay koykoye yaltine téléphone ji ɗi fewdo janguete. Si min nanguidiɓe mum ɓe wiya ko saha yomɓe woni darude ɗum no fallamen.
Hooreɓe duɗalngal kadi no wondi e nden ande wootere, ɓe ƴetti pehe kese fi haɗugol yoɓagol téléphone ka duɗal. Lowes René gooto e hooreɓe ɓen no sappi ŋakkere ballal mawɓe fayɓe ɓen.
Ka futtagol hitande ɗen min nodditino mawɓe fayɓe ɓen min holliɓe ko min fawata on mo yirama téléphone. Ɓe joni hay janngana kujo mo ka suudu jeega ɓuru no jogo téléphone. E lan koye mawɓe maɓɓe jonnayɓe ɓeɓe woni iɓe andi payku no tongana yoɓagol téléphone ka jande.
Ala Jamadou Wuri Ba, hoorejo mojobere mawɓe fayɓe ka duɗal attaqwa, no miiji ko hooreɓe duɗe ɗen e janguinayɓe ɓen hani ɓurtude ŋannalngol pay koykoy fino ɗum accira. Ɓe holliɓe tawaka ko fayɓe ɓen yoɓoto kon téléphone ka l'école.
Ko fayɓe yata téléphone ji ka l'école ton kon min on haremi tawaka. Moƴƴana fayɓe ɓen pay konkon si ayko yehi janngugol o ƴetti hakkille makko waɗi ka portable janno ono jandudemo to ki hare hakke makko ala eko jannete. Joni noon si ɓe yahi ɓe yahi ka janngol ton ɓeɓe acci téléphone ji ɗin ka suudu tinano hare moƴƴana fayɓe moƴƴanaɓe yarugo e téléphone ka jangguete.
Wakkilare hooreɓe duɗe ɗen e janguinayɓe ɓen fuɗɗi battinde seeɗa seeɗa. Suukaɓe ɓen no wattande yila e yoɓagol téléphone joni kaɓe janggata ton.
Maynabore téléphone ko école ton foto ɓe jabutu
minde mi addorta simi addo kam mi janggata o ko janngugol addiran.
Professeur Zamblé Ambroise rendoyankojo wittotoɗo janguina ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukaɓe ɓen si duumike fijirgol téléphone hoykoy ɓe heɓa e lorra suttugol tampinaygol ɓe ha bonna jande maɓɓe nden. Finoy yo duɗe ɗen hunnan laatingol tonge ɗen hino ɗo feere makko nden.
La famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko ɓe nguureji ka pay koykoy iwata ton si o yaha ka duɗal hani ɓeydugol daragol no accira. Ko ka ɓe nguure nidi suka on fuɗɗoto ko tonɓe hana ɓanginanede lorraji wondude e hutorgol téléphone. Hay kamɓe ɓe anda ittiri bona téléphone moɓe tambi hollowoɓe ko fewdi e aduna on fou.
Hara en andintinay witto ngo jannayɓe ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny yaltini ka mayɗe hitande 2023 holli wonde e nder Côte d'Ivoire embere nogay e nder temedere sukaɓe jogiɓe ewnor koykoye ka duɗe no lorrori suttugol tampinaygolɓe ɓittinaɓe ka wonkiji mabɓe ɗum no battini e cellal haqqille sukaɓe hewɓe e nder Côte d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
A jarama Amadou Diallo e biol saldu ONU kipundu fi jande e pinal no wi'e UNESCO wittoji mbadadi e nder Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu. Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e no gasego ko yata chapande jeedidi e go e der temederewel lekkolji gouvernement leedi ding no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukaloy pamaroy e heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijomonemum
mijomon emon
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
interesjiberi amen amirin wadani min kam hatkibe du wadani min ay dun hadaben horuke hakillo mabbe do jande amin gini be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min yende hawa usale shiya wadugo woya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo woya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Indiam Ahmed Haruna Jibrin Abuja jaburde dum hoshi do haduki sukabe waduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dondugi ata endu wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gadai ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkilma ko so atako to jangirde atawai mo dibbe jangina atawta mo watti hakkilo mo winda ko omo janga ko omo hakkini mo nana ko modibbo oddo wi atamo hollitamo mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handayi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atoy be gida dum
ni woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore majjum gaskiya mu hadabe ya duki yimbe gibe sare ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde mi lemi kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interne dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yar no hani nokku alla fu so dum wari na dum jangi fu dum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yiama jabete wobbe na waye wadede libbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wona ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum tewta goddum fereji ko jangno jammi tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu hodama tay so be ngaddi dum ekol do fu o kujje de nafata be gonna be ndara
joni jabboden kodo dande fulbe kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonugal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko
docteur Hamadou Diko wiwa fulfulde ti fofo modon sanen ko jabno fa jabo don dum wona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu e dum wona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay pay hojaka hono e dow hadugol fifi jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekol fu dambugal jangirde don yoppata telephone mudo naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joom woofi nadde telephone mudo de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecole ji di ka fu ana banna do modi li reglementaire do
on ecole ji ko buri hewdu fu atana jogi loi faysi jogi da telephone no kanda gollirde e modu jonnon jonka ecole ji anka di laamu jeyadi fu atawan ecole fu na jogi anka mbaaki mudum feere hi ko wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka na kad e gollirde telfidin
de do mon ko wodi na anon milo modon suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telefone e hoore mo handen laate ke huunde de yimbe baawa kaari am mutu na jogi faydaaji kewdi ko bo na wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri heewde e jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafata to e delle saabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hoore am mido wondi e dow wiide telfina kaani hadeede ton di neddo wa haddu goddo telefon wuram koy me hono to jangete pay don kay mido wondi e wiibe anka telefon la haani hadeede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge telefon fo wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dela jende le de ka mbida ton kada way hadede de to de kan mbawi sawrede sedana
jandeji lehiji ndago jonga ko mbiete ne francais de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke le yi ande am nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko mbiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilum fu do telephone do woni hettinanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de wonno investeji wawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet njogida jaata awawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilsi hono den windande ka fu joom no way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilsu faata e jangino on hoore wi on garde sabu hande windande meden hande de na tilsi ngollitiron telfoji
dessa suka saloken halaji de jangnobbe kali dum mona emi debbe tabe ngada telfi le ciudi jangirde soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milu mon sabu goddo ka telfo mudum tetet sona ecole bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabe suko on kani noddede kolle minan ya leetom jangirde amen don dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndaali no ngadono ton suko modon me hon hoyde telephone on resat e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den meeli Burkina Faso na haani hoyugon la loi on yo planite
kanjum min kay leeyande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojeede de dum laato fu na haani me jonnon jongata yimbe njaltina loi jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum ni no telfo jangirti odi min jaati e lay duubi garodi ko miden goni milade no watta de tay suka be hayebe hewtube suudu naye burdu tanga wadobe recherche ji witodi be tay o liye de tay telfi dido njogi na wodi telfi gommade hon tablet mbiete atan leeton programmeji kala ko njeydo jangudo fu ne jippine leeton donc suko on so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko homto to bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kani wadde kambe duna
Sara ben kani wadde ko heewi jaati normalement ko wadete ka fuddu kam e kani fuddirede jaati goka ta neddo heño e sodande biyum telephone dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum ga don tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam diko viwa fulfulde di fofo modon sanen
natia modon fu en jettam
Dande fulbe wodon e hedaade e dow VOA fulfulde no hede e dow radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America si tawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere nde yontere kala e hore neware ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Mauritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin on tay sondo mi dessiné men boray kay jidi men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi kono faransi e der afrique rongandi tiad felliti tadjugol jokkondiral mum e faransi to bangal kono no hasi ka senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adorode Mauritani hande siko awango todo e do mejaaje rendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Mauritani najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Mauritani Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der rendu fulbe e o saha kadi o fonno chonche joktima ummande hesere ha wodi hertribi dum koddasal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum sattane
fami am feccere ko ni way adu wodi ko naturel de ngarami hen wala de pelitinde waddi dum wal wottude jalnidi yim soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonno yam ndi naturel haa wuntan daani non ndi findina me kam komiji wala jalnudi yimbe min non jibni raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artanene jalnika de rendu fulbe
mawmen den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof eni jogi manda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yenna horbe den jimanno dingral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam arumbodo suutu ala ala woto suutu haylala mam nyaago ala ala woto suutu eno wodno kadi hali fiye gali mucce ko sakiri ko wadi pinal gongal nasi meden ko wayno pinal arabe bi jani senko be badde hen jalnil yimo wodi badde hen jalnil yoru joni kadi alaji madal ne habbanno montore koygal o yobadi koygal koko yahata montorno koko yahata den badi jalkide pininatu
koddasal e der jalnik mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biratni mi ganda Mauritani c'est comme si Mauritani wodani e mi nak mi way yidi yimbe fof mi way yidi leydel fof mi ko leydam burantam en way wad fof donc voilà e ko ci dem kalam kiti ba sumi hebi to kemi do wal so yimbe en ci camera de socio ko alle dem kalam parce que hen ci binam ki pular jibinaam ko hen gandum donc nak su neddi yi haayidi kam e leñol mbaada wonde fuf mam andinma min ko kam holon e hol demgal mo kalem e haysina andan demgalam e sey andude andindem demgalam parce que sa andi kam a andat demgalam ko sa su neddi wi code ko mbaada woni fuf ganda code kam ko pullo te alat ko pular voilà
code sal lati mo hodere del ñore kala nokku kajjata jam ko golotode fedde ne wona laamu yankore pam ina setto e der jillumu
mi hewani yeb TikTok na fi so Allah kon mi ummi do njami leedi do farese halataaki pular halataaki nde initiimi ko murtanaaji jom adi namdade do you know code sal mi wow o non ko star mode biltimi kad biltanimo
dum ko yeru jalnika kodda sal
wasaliye le voisin ma femme
Amadou Diop Nokshot Mauritanie VOA Afrique
a jarama Amadou Diop joni jahen labbe hakkundere Fouta Diallo Alhaji Amadou Balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no diren dum ar plastique ka faransire metchal gal duudayi ede e der Fouta nultondirado VOA fulfulde labbe Oumou Kesso Diallo yahi ka sudu gollirdu o nyenyo
wanno di portreji di on don tinude do ko defi molanado parce que si goddo yobbi ma do milliard a dessinani ma photo kono tawi nandalema ko reza na pat sens
pending e pirenti ko dungo wadi metche makko Alhaji Amadou Balde sifani lanko honno fuddori ha odumi engal metchel
golle den ko fuddi ko law bay kaka ecole mi fuddi wadde dessin o seda seda tay sondo mi dessinay men boray kay jidi men dessina yo attika di noddo don tingi wada dessin jik de croquis ka tableau ko non ardiha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko honno dessinette ko jungo mabbe mi jangi
o so kam odobe chapande tati e jowi no rewa e di pirinti makko o rasifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhali jingurdan feundidi
do wobbe na yarda wada commande tableau wala portrait on ko dum do buri hewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go dim yeyi wono sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde la de yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi corruption odo sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein ko on tigi miji to wada arna ko goddo landima
mechel pirinti wona ko jali hande e der gurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella imu kono Amadou Balde no mari miijo certungo edum
pay kuma fayda sayi mo dessina e kakaye ko watta kon le plus souvent ko pigol ay nay koy puinda ngo jokki wala jangude ko min kadi ko non mi feciri école primaire mo ben no doa famude dum kadi ko hakkilni sayi pay kun tunnol chatti fi dessingol anduma mari hakkil donc wallitomo e den don bangé le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puinda parce que hande min ko e hore dum do mi woni fe inde ko na sama kala na fe nande wona puinda kadi are jokkaybe wallitomo e der mudum
Sae jigo, Amadou Balde no wada kadi maginagu wala teater na bidugol no meche dudude ngam kebude ngurnda mako. Osuka noddi ardibe sudu martaba leidi gine tambitagol ngam meche pirinti heba polgal.
Enendo si innama culture directement ko wano music jama on mijoto fimo. Si afer de golle fayda haray no yegita no wada ose gompla. Ko feyondo do tiki haray mi feotata autorite jidin kambe hani walitade heba na men cadre kamene artiste peintre bebe me wawata tumbondirde men webita golle ko me woni wadde ko dum wawa meme développer de tourisme on kamede harasibe ari no wodi ga inna voici une boutique d'art katawata dum do no werta harasibe ari be wawa sodude ma dum e exposition dum don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste bebe wawata exprimer talent mabbe
Oumou Kesso Diallo VOA fulfulde labi
don jokki heda gol dande fulbe e do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Polaku Abubakar Manaja Sherif Ba Ousmane Mokobe ko nongo windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Abubakar jodido Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp
Diaspora
diaspora.
Diaspora.
Duubi capanɗe jeetati eɓe yeddude bone mo konu Faransi waɗuno warugol tirayerɓe ko ɓen woni Afrique naaɓe piramɓe no Faransi hettira ndimaku mum. Emmanuel Macron hoorejo Faransi qirritike e alkamisa ñande 28 lewru sappo e go aɓuru wonde ko wargo konu Faransi waɗi e nde d'accorde konu caroy nokkure takko Dakar lamorgo Sénégal. Yoro Mangara no arta e nde toɓɓere.
Sollotooɓe umminooɓe Afrique njehi mballoyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yaɓɓuno e becce mumen ne mbiyee tirailleurs sénégalais. Ɓeeɗon heewɓe maɓɓe no ɓe ngarti ɓe mbara to camp biyeteeɗo Caroy gonɗo Sénégal ñande goo lewru e hitaande 1944. Ɗum ɗon noon haa jooni yejjitaaka. Hikka France nildi leetar wii président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye, min jaɓii jooni France koko warnoɓe ɓe pelluɓe ɓe maayi kamɓe fof. Hande goo France jaɓi ko waɗi ko. Professeur histoire oɗo biyeteɗo Ibrahima Thioupe ɓuuyi hen windude. Janginowo ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimɓe ɓe ko wodno. Kanko ardino duɗal mangal wiyetengal Université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Laamu France jogitino ɗum murtolɗo kuliyanko yettori doole kuliyankaako kadi kono darande jama o faamo militant ɓe ɓen lundi ɗum jama on seeraali kippirgol haa ko neeɓa ko. Emmanuel Macron sakkitori qirritagol wonde ko warngo tigi waɗuno caaroy.
Fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Caroy, donc on a une convergence au moins sur
joni bete yewtereji ɗin feppodiri. Kono noon ana woodi ko heddi fay ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire.
Jooni noon heddi ko so tawi maɓɓe ñawdu ɓe joɓa ɓe ɓe ganduɗa kamɓe taaniraɓe mumen mbara hen ɓe ko baabiraɓe mumen. Oy ɗum ɗon noon ko hare kadi ko matan yimɓe kaɓe haɓe totte ko ganduɗa ko kamɓe jeyi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions, c'est une histoire assez complexe. D'abord il y a
anditen non ko tarika mettudo famude ko adi fof joddiji ɗin fotata hakkunde soldat siɓe faransinaɓe ɓen e tirayerɓe ɓen. Ɗum fof ko toɓɓe sattude famude wondude alhaali saria ma ɗum wuren ñawore
juridique voire même judiciaire le combat des ayants droit des descendants de ces tirailleurs.
E kadi noon jippiro e wakkilare ɓiɓɓe faa e taaniraɓe tirailleurɓe ɓen no ara dañude Faransi yo waylu darande mum ma noto saria ka cuuɗi ñawirɗi ngam tottugol tirailleurɓe ɓen.
VOA Fulfulde Paris, Yoro Mangara.
A jarama Yoro Mangara. Miɗo inna on jofi timmi taskaram men on hande. Komi woni ceerno mo Doumba hewtinanɗo on daande fulɓe immorde Washington. Mi jarni Abdourahmane Dia, Lionel Gahima e wallitiɓe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere ɗo. Mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde fof Amadou Diallo, Karim Bahadjo, Mohamadou Aboubacar, Oumou Kesso, Amadou Diop e Yoro Mangara. Hiɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yalani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru ndu. On jarama. Mi accidi on e ngol gimol iwrangol en Gana ko Aisha Gana yimingol yettore pulaar.